Yeah.
African real bodies.
Bodyscoop.com.
Deborah, chinchinde kabila kwatisha kukwadia. Sonso mekeko chaja ni mfladia. Fishinde kabila fionse wali kwadia. Songa fueko isana filo apa. Ulikui zonjaje. I need the strength. Zonjaje. Game of power, son charge, yeah.
Son charge, charge.
I need the strength, son charge. Me game of power,
sound charge, I sound charge.
Me game of power,
sound charge, I sound charge. Kanalume wa wanse ndelo mutima Isonja mbushe komulilo na ushima ha? Nanguna pita mu mafia ulambwesha Echon kuitila walishiwe pokwesa Pali iwe datita baba na umbi Na kufibusa niwe wayo lulumbi Paka na isulo chaja fesha monapo Ulangafia nganjina yon shitara lapo Elongole someka panono Na uteka no mutima panono Gana fika po na isula na chajika Ula soko lako ninsi na chajika Chinchinde kabila kwatisha kukwadia Sonso mekeko chaja ni mfladia Fishinde kabila fionse wali kwadia Songa fueko isana filo apa Ulikui
Zonchaje I need the strength Zonchaje Mbi game of power Zonchaje
Zonchaje
I need the strength Zonchaje Mbi game of power
Saunchaje Isaunchaje
Mbi game of power
Saunchaje Isaunchaje Taulipo kingi ndawa downi The timbe queen iso ndafula crowni We trophy yandi wachila na grammy Isa umpusu sheko na la chita drowni Mumenshi ya masaka mikonde telenseko Umbuste ni downi ya maka umbeko Nzinga country ni wewe buteko Defo ika good leadership undetele useko Funya fear dati umpange body I'm a snail but in dem yanga soti Not if ya songa offender mukoti Songa fio mubilingo wano shoti Chinchinde kabila kwatisha kukwadia Sonso mekeko chaja ni mfladia Fishinde kabila fionse wali kwadia Songa fueko isana filo apa Ulikui
Zonchaje I need the strength Zonchaje Mbi game of power Zonchaje
Zonchaje
I need the strength Zonchaje Mbi game of power
Isaunchaje Isaunchaje
Mbi game of power
Isaunchaje Isaunchaje Deborah,
Deborah,
Boss AK, Dopu Commander, Copa la Kabubu, ha, Ela, West 21.
One the day, the baddest producer ever. It's a Ronald Sounds production.
Sounds good.com.